andal ana weli, faamo wala andal
ana
darta andal, jogiiɗo andal
ana darta ɓeydude andal.
Ngoonga jaati,
heɓe ngala andal ana kaani dartude andal, sabi mo wala andal wala bi aduna, mo wala andal yo bumɗo e aduna. Kana darten andal, si en darti andal fuu en keɓan barke meɗen aduna, cekkite lobbe laahara. Darten andal, andal ni jogindi maako. Darten andal, andude andal kañum wawi andude siimuɗum. Andude andal kañum wawi hemde aduna heɓa laahara. Ndenno ngal ɗo andal kettino ɗon keɗa ɗon na paamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko. E sabi e ngal ɗo andal mangal e dewtere mawnde windande J. Vernon Magi pillotoɗo yo Abdourahmane Sangare kañum warta yettinande e ngal ɗo andal. Yo Allah hokke barke andude ngal ɗo andal.
Assalamu aleykum moɗon, gorko e debbo, suka e mawɗo, ɗo tawaɗon e leyɗe aduna, oɗon kettini min fuu. Oɗon godi heɗade programme andiraɗo jande dewtere seniinde, iwde e Modibbo mo joom andal wiyeteɗo J. Vernon Magi. Yettinowo on jande nde e fulfulde woni min giɗo mon iwde Transworld Radio Kongol Wayrago. Hettuɗo to masiŋaji to faa walla on nande kongol am o, ina anditire Alexi Ibo. So won fuu ko kañindinɗon e jandeji amen ɗi, oɗon mbaawi neldude min ɓatakiiji moɗon faa keɓen andundiren. Ndenno e ley jande meɗen ƴaɓɓiinde, ɗum woni jande meɗen dewtere saratoɓe nde, en keɓiino faamu no fotuɗen waɗde enen gonɗinɓe. Ina hollite eɗen kasindini e saadere lamɗo joomiraɗo nde e ley gurnam meɗen. Ɗum saabi eɗen kaani taweede e senaare hono no lamɗo joomiraɗo meɗen seniri noon. Ndenno ɗum woni ko dewtere yiɗno famminde en e ley ɓataaki Paul ɗiɗaɓo faade e korintunkooɓe suura muɗum jeɗɗi aaya arano kañum e suura nayi aaya jeɗɗito. Miɗa yiɗi jangande on mbiɗe ɗeɗo aayaaji. Anni ko winda, sakiraaɓe horsuɓe en ngaɗanaama ɗe podooje fuu. Ndenno laɓɓinen ko'e men iwde e tuundi ngondi e terɗe men kañum e yonkiiji men fuu. Tabintinen senaare men e ley kulol lamɗo. Anni nokku ɗiɗaɓo o, miɗen jogori ndin jawdi mawndi e ley amen hono non ley looɗe ɗe ngala sembe ni. Yalla ana ande ɗen bawɗe mawɗe e lamɗo iwi wana e amen. E hunde fuu miɗen ni ɓille ka min halkaaki, miɗen ni e wembere wakkati fuu ka min taƴaali jikke, miɗen ni torre ka lamɗo yoppaali min, miɗen ni tippe e leydi ka min maayaali. Wakkati fuu mayde Iisaa nde ana e terɗe amen. Yalla ngurndam Iisaa ɗam du ana yiye e terɗe amen. Fay so miɗen nguuri miɗen kosa mayde wakkati fuu saabe ko min mbaajoto kabaaru Iisaa ko. Yalla ngurndam Iisaa ɗam ana yiye e terɗe amen maayooje ɗe. Hono ni mayde gollirta e amen, ngurnam gollirta e moɗon. Ana windi, mi gonɗini joomiraɗo, ɗum waɗi so miɗo waajo. Ndenno ɗum fuu ko hollititta en woni so wiyede goonga enen gonɗinɓe eɗen kasindini Iisaa Almasihu accen ɗum golla e ley ngurnam meɗen. Ɗum saabi eɗen kaani tawireede naa du taweede e ley senaare ɗowtanoɗen Iisaa Almasihu faa hiɓɓa. Ɗum du woni ko Paul taalibbo Iisaa o woni ko yiɗno famminde en e ley ɓataaki muɗum faade e Romankooɓe ɗo suura sappo e ɗiɗi aaya arano. Anni ko mo tawa omo wiya. e o nukko. Sakirabe am, sabe yurmende lamdo. Mito roko on sanne, koke ko emodon lamdo. Fa laton hono kirsamaji, burdi, chenidi, jabetedi, to lamdo. Nungoni balangol, te dinde lamdo. Ta nandine kwe modon hono no jokupe adunaru en. Ama, achon lamdo welita berte modon. Heitin tina haki loji modon. Fa pamon muito mudum. Ko wodi, eko welitum, eko labi tal. Denno o nokudu inandartira en. Ngonen ele senare. Teoten golude, sago Isa Almasiu mo gutin en emutumo. Nden en kepan yade yeso e gutinal meden. Undru, pol ina holitat kasen, to bataki mutum fade e korentum kwape arano. To sura tati, aya nogay e gutu. Nane kasen ko deuter holiti e onuku. Ndenno, pati fay goto mantoro yime. Sabi, ono njei fu. Paul e Apollos e Pierre, kanyum e adnarndu, ngurundam e maide, handen e jango fu onon jei. Onon almasiu jei on. Almasiu du, lampu jei du. Neno unfu ina wadda en famude so yede gwanga, e en kasindini, achen Isa almasiu, gwala le ngurundam meden fa hipa. Unwoni, kokemo, perte meden, de achen mo wailita taguji meden, mo hokke en e do bawde ruhu chenito tagu keso iruto e sago lamdo lamdo hokku en yaade yeso e lei hono i halaji nenno fadde meden yaade yeso e lei jande meden mi tewtiran hettudo masingaajo walla on hebde fam e anditore amen nadu adresse ameno
so odon jidi famde de do dewtere Binde amen atakiji, neldom min endei reidi Côte d'Ivoire, nimoroji amen anni, 06 BP 2131, Abidjan 06, Côte d'Ivoire. Mifilitit, 06 BP 2131, Abidjan 06, République de Côte d'Ivoire.
Nden no Paul ina sagitiro holitinde en e lei dewtere mudum golliren hunde fu tawe en ngurtataako en ngadata kalala fa latoden jomiraabe berde laabude tawe en ngala fu felore wo en bibbe lamdo tundi fu wala e meden sabu eden ngoni hakkunde yimbe onyibe bombe lei mabbe ton kan en yainude hono kode kollenbe kabaru ngurndam Paul wi si en ngadi non fu kanyum heban manto nyanden de almasiu wartoy sabo mo tawan eden golla ko mo wi ko non du dun latake den no sakiraabe worbe e rewbe eden kani nyembitinde ko Paul tawa ina wi en ele dewtere mudum ko yo lamdo faabo en hokka en ciusal yaadi yeso ele majju mida yidi jonika njehen yeso ngaren e biide sura jetti dewtere sarotobe de o nokku wadan duubi debbe ele laamu kanko Gideon dum woni tawado ina suube fa danna israelan koobe Elei woldeji amalitidin kobe. Jan waran heuta Israelan kobe. Ko warata hakke dupi debe. Nenno so on hep yi famu. Sura jetti ndet o deutere. Anawai hono kabaru. Ko hedi e bangal ngurnam. Jidewanko wodi filanade en. O noku. Enkep ino famu. No Gideon itiri Israelan kobe e machunga ku majjan nondu mo hokkibe wawtude ben be hawi ben fa nawi non kanan kop mabbe wiyete do jebach kanyum et salmuna fu dogi yade nokku goddo israelan kop jokkitibe fa yaha halkowabe nde israelan kop kanyum e gideon hawino yimbe majjambende andon wonko wadi sabu yimbe israila fu wihi gideon o ada hani lamade min an bibbe mada kanyum e bibbe mada dum woni tanirabe mada sabu an woni ko itti min e maccungaku e juude majjan den no do woni ko njiheten arandere fu Israelan kobe ina ndartira lamdo jomirado hokka dum en kananke ka andon lamdo tawama ina hollitenno e le dewte jabbide de Israelan kobe hanano tewtude kananke iude e biya admanke ka kanko e hore makko mo latoto kanan kobe mab e ka hala e ngaran jehen be hollitan be jabanali mbide lamdo de sabu ko Gideon ittibe e tidalla woni e maccunga ko majjan kobe de be ndartiri Gideon kanyum e bibbe mun e tanira mudum fu lamobe denno dum woni ko be tawa e be ndartira kanko Gideon ka Gideon jabi be wi abada mi lamata ko bibbe andu lamata ko ka lamdo jomirado kanyum woni ko jeyi lamade on denno Gideon e le hal mudum ka ina hollita so gonga kanyum fotano lamade israelan kobe en jihino e le ko janguden ko no kanko Gideon e le kulol makko mo huliri ndartirde famo yaha mo hokkoya israelan kobe jahalade yimbe majjan denno dum wonno ko dewtere yidi famminde so wiede gonga Gideon ina wodno le in kinare e le majjum mida yidi jangen mbide seeda iude e le attack faade e Ibranin kobe do sura sappo e go bamude aye chapande tati idi yottade chapande tati e tatito en jihan no lamdo jomirado gollidiri e worbe be woda barke sanne ka lamdo wadi dum fu fa holita kanyum e hore mun bawde mudum de nenno fadde meden yaade yeso mi tewtiran hettudo masingaji o walla en fuftirde e nanan e ciridi seeda yaabo fa sanne nenno en jahan yeso mi waran jangande on ley bataaki faade e Ibranin kobe do warata fillano en kabaru kanko Gideon andon so yede gonga o gorko lamdo jomirado subike mo fa gollida e makko non du barkinimo kanko du mo holliti lay inkinare makko fa sabe majjum o mo inde lay bataki ibranin kobe o nane ko dewtervi mi beydata katen sabo wakati duda fa mi hala jideo e barak e samson e jepta e dauda e samuila e annababe heddibe sabe ko be gondini lamdo dum wadi de be kabi e lamuji be njali be ngolliri labal be kebi ko lamdo fodi be ombi kundude dawadi ladde be nyifi yite mange be ndadi sari kafaje be tampi de be kebi sembe be lati jomirabe sembe le wolde be ndiwi jananbe habetebe denno dum fu ina hollita en so wiede gonga lamdo jomirado subike worbe e rewbe be wodano fay hunde nadu be gonda e barke mawde de gollidi e mabbe hono non non mo wayfa hande lamdo jomirado ina subo enen be goda sembe enen fandube barke be fa gollida e meden hollita aduna o fu kanyum woni lamdo jomirado bamo ko woda barke de wada dum ko wodi barke den aduna o e hore mudum settoto so wiede gonga lamdo jomirado ina jogi bawde den dum woni ko kanden famude e lei jande meden dewterende en jahan yeso fa hande mida yidi ngaren e timode mbide kabaru kanko gorko wietedo Gideon dewtere holliti do sura jetti aye chapan tati e goodo ka hala Gideon hebi bibbe chapan e jetton be fu e makko kanyu e rewbe makko woni ko o hebidi beyde majjum du mo tawidama e surbaaje goddo mo jeyda e si makko mo hebidi e on debbo biya gorko mo indiri dum Abimelek den no so wiede gonga kanko Gideon o mo tawidama nadu mo wondi e rewbe hewbe kanyum e surbaabe wobbe be jeydaka e makko andon ko mo tawa o mo golla ko so wiede gonga haurali e sago nadu e muyi lamdo sabu en garan jihen no o galle warata sagtiro e le majjum mi da yidi keben faamu so wiede gonga ko mo golliko haurali e sago lamdo denno dun ina hollita Gideon dotanaake lamdo fa hibbi nane ko warata wada caggal mayde Gideon dewtere wi do aye chapande tati yottade chapande tati e joyto nde Gideon dali adunande bibbe Israila fuditi natude e sujidande toruji kasen de be jehi be sujidanoy toru andirado Baal Berit be bami on hono Allah mabbe bibbe Israila yegitino ko lamdo jomirado gollidin e kanko Gideon demo dannibe e juude gagne en mabbe den non hono non du be habbaake e suudu Gideon andirado Jerubal so wiede gonga mo tawamo o mo wadana Israelan kobe moddireji kewdi ka dum e tawede fu caggal mayde makonde be yegitimo hono non enen gondinbe du wakkatiji ni won ko wayden wakkatiji eden dowtano lamdo fa hibba ka anawara e wakkatiji du eden durto e dowtanare meden lamdo jomirado ka anden yo lamdo woni ko barkinta en nenno ko nyaagoto min woni yo lamdo fa bo en hokka en yaadi yeso e lei dowtanare meden lamdo jomirado ta wirfoden wakkati fu e lutti sabu dum wala fukko nafata en so wana torrude en lutti o hore mudum ina mauni torra dum sabi so Isa Almasihu wari ley odo aduna fa mayen hakkeji meden non du so en goddinimo en keban yafa muya hakkeji meden kanyum e gurnam kedotodo nenno so en kebi yafa muya hana ko wakkati fu eden joppito e juude lutti so wadi non fu e mursan ko he meden dum hawranta en e jam nenno en jahan yeso ngaren e biide sura jenay yottaade sura sappodo nenno o nokku Abimelek o waran sabano wolde maunde leybibe Israila sabu mo nartan lamade Israilan kobe ka andon won yimbe salotobe kabaru majjum Abimelek kanyu yo bingel luttinon nenno ko dum holiti ta woni so wiede gonga lutti wala ko rimata so wana lutti nenno nane ko mo warta mo holita Israilan kobe Abimelek biya Zerubbal dum woni Gedeon yehi to nokku wietedo Shishem to sakirabe mudum dum woni bibbe inna mudum demo wiibe ka hala hodum urani on mi yoppa yimbe dum woni bibbe Zerubbal chapan jettonbe lamo onna nam njoppon min e hore an min lamo on urani on denno sakirabe makko dum woni bibbe inirabe makko be kanyum endu wi e bangal makko so wiete gonga lamoda min burani min denno ko kan en famude e ko Abimelek tawa ina golla ko so wiete gonga o gorko o mo yidi kudde mawde sanne non du o mo habano hore makko mo wari mo yotti do suudu abiko do nokku wiete do ofra mo fuddi warde sakira makko tawabe dombe fu mo halki bibbe baba makko cepan e jeddon worbe be e do haire mo pusi ko e mabbe nenno fay goto e mabbe hebali wuri so wana jottan mini ko fu o sabu on suudike de mo yihali dum ko nyeten e ngurnam kanko Abimelek o woni so wiede gonga o mo boni bernde sanne non du mo hulali ittude wonki sakrat makko be fu mo halka dumen mo wadi dum fu sabe jingu makko lamu denno sabe lamu mo tawama o mo itta wonki sakrat makko be fu so wiede gonga o gorko ina boni bernde denno nemo itti wonkiji mabbe mo tilinde mo ndarti famo halka gallurende don dewter wi Abimelek yehi fa yottoy do soro kokoltu mo fu'i hawde gallurende mo wada e mudum yite hawriti e on wakkati du e lay gallurende debbo tawama ton bami hayre ni sorde mo fa'inde e do hore Abimelek de hore Abimelek ne fusi nenno hono ni woni ko o gorko daliri aduna mo ndarti e le yidde makko laamu kanyum e bonal berne makko mo tawama o mo dawra laamade e le iijab sabu mo halki sakira makko be fu nenno kanko du mo sagitirke halkude hore makko sabu hayre tipande nde wari sami do hore makko de fusinde nenno debbo o ina wonno don mo noddi gorko tawidaado e Abimelek de mo widum on bama ka fay mudum de waramo so wana non fu be mbiyan debbo woni ko wari kanko Abimelek nenno gorko o itti ka fay mudum de mo yuwi debbo o mo wari dum nde Israilan kobe yihi Abimelek dali aduna fu homo fu wirfi yehi to nokku mudum ni woni ko lamɗo jomirado halkiri Abimelek e ley bonalla golle makko sabu mo wari sakiraaɓe makko ɓiya baa makko ni woni ko mo halkiri hoore makko de lamɗo jomiraɗo sammini e yimɓe Shishem ɓe du bonalla mo ɓe ndarti jokkude o sabu ɓe tewti jokkude e kanko Abimelek ndenno kuddi yottandi saami e kamɓe yimɓe Shishem fadde meɗen yahdi yesso ndenno mi tewtiran hettuɗo masiŋaajo walla en foftirde e nanan e cireeɗi seeɗa dañtiyaabo faa sanne ndenno en njahan yeeso faa jooni ngaren eno kanko gorko wiyeteeɗo tolla mo laatiri kanko du sarotooɗo ley israelankooɓe kanko woni sarotooɗo jeɗɗaɓo mo innde mum innda tolla kañum e jayiiru fuu kañum en woni ko laati sarotooɓe ana moƴƴa tawee on nanaali haala tolla ka andon o gorko mo waɗi kuɗɗe mawɗe e ley fedde israelankooɓe nde nde lamɗo jomiraɗo suɓi faa waɗa mo sarotooɗo nde anni ko dewtere wi ɗo suura sappo aya arano yottaade aya ɗiɗi ɗo caggal Abimelek tolla ɓiya puwa ɓiya doodo jeyaɗo e leñol Isakar immi kañum du faa danna israelankooɓe omo wonno ley ngallure wiyetende Shamir dow kaaƴe nokku Efrayim mo laatike sarotooɗo Israyila hakke duuɓi noogay e tati de mo ɗali aduna mo uwa nokku to ngallu wiyetende Shamir to ndenno e miila moɗon hoɗum tolla waɗi so wiyede goonga wiyama mo ɗali aduna mo uwama ley ngallure Shamir sakiraaɓe worɓe e rewɓe wakkati meɗen o reggoyke ndenno miɗa yiɗi darnen jande nde e o nokku so lamɗo holli en wakkati goɗɗo tawi eɗen ngoodi jam e cellal en ngara njehen yeeso yo lamɗo wondu e moɗon barkina on e dow alhorma Isa Almasihu amina
kettiniɗo jooni ko yo iwde e suudu radio transwor radio anni anditoode amen 06 DP 2131 Abidjan 06 e suudu radio transwor radio yo lamɗo hollu en wakkati goɗɗo no gasen tawe eɗen nguuri eɗen celli ceɗe ceɗe keyi koye am